Sitamani tena nakusi ulilinde penzi mwenzako nimenogewa hoitabani na hata nikiumwa wendo na nitibu wangu dakitari kukupenda ni wajibu nisiulizwe maswali baby nipe taratibu uo utamu wa asali kukupenda ni wajibu nisiulizwe no no kwa kuntangangana kwa kuntangangana kwa kuntangangana tu kwa kuntangangana
DJ Yeza
sababu wando
DJ Yeza
I love you Naanzaje kukuchiti na kifata kipi Hakuna jipya duniani nishafanya utafiti Teno mewaacha mbale ulipowe awafiki Maumbi yangu toka kale nimepata rafiki Na hata nikiumwa wendo na nitibu Wangu dakitari Kukupenda ni wajibu Nisiulizwe maswali Baby nipe taratibu Uo utamu wa asali Kukupenda ni wajibu Nisiulizwe nono Kwa kuntangangana
Tangangana
Kwa kuntangangana
Amo bebe Imetosheka, nimeridhika na we Amo bebe Amo rede Umeniteka, umenishika swe Amo bebe
Nikamani mwona bala mwezi mchana Nikikotazama Mana mzuri sana Tena twaendana Fata mi ikawa kata Maisha kufata we ukawa kata
pepo ya kutamani tamani vila vyao na kemea pepo ya kutamani tamani wishupu vyao mara ngapi baby minalia unanibembeleza kwa mwenyewe unalia na kubembeleza mi mwenyewe
wao hawajui watu waje
tafazari mayo wangu nipunguzie utamu Taratibu mayu wangu Nipunguzia utamu
Masha nifata Mi ikawa kata
Masha kufata
We ukawa kata
Milele minawe
Mina
Milele minawe
Mina
Paka kufa minawe
Amesema atabaki nami, atakuwa nami daily Nchikava masunami, atabaki nami baby alisema hata ajendani ya mhonge ni mniani. Tukifika kitandani tanambio kweliani. Oh halafu wambea, tumetupia mbali. Wakiumbea, maneno sio mali.
Halafu huyu
ananipa pendo, ananipa dawa. Wake nimeza ma
pendwa mwe mwenyewe. Sijui hata mimi niwaeleze ezeje. Na kipanda juu mimi nashuka chini. Oh haya, vimaji maji flani hivi kitanda kihaya. The way she call me daddy, napandwa na mi daddy. Kumbato kwa baridi mihoi.
Ananipa pendo, ananipa
kutenganisha next wako.
Sema na nipenda na ujamanisha hivi.
Menipende anin, sema umenipende anin, sema basi umenipende anin, sema umenipende anin.
Mapenzi, ila mapenzi yalinitia ya kiburi.
DJ Yeza
yalinitenda enzi hizo. Mahara wengi niliwapa mapenzi, baada ya penzi nikavuna wadui.
Naogopa mwisho vilio.
Mapenzi yajakamilika, mapenzi ni maridhiano. Imani na nia, mapenzi ni mawasiliano. Nami na maswali mengi wako, kilicho kutenganisha next wako. Na kamba unanipenda na ujamanisha hivi.
Umenipende anini, sema umenipende anini.
DJ Yeza,
sema basi umenipende anini.
Kwangu hawachii
Nifanye bado kama tuko wote, fumba macho unione, unione mwenyewe. Kuli mabaya yapo, ila mazuri yapo. Tujishikilie, usije ukaniacha, utafanya nilie. Kuli wabaya wapo, ila wazuri wapo. Nabidi uangalie, usiwatamanie, utafanya nilie. Huyu wa sasa nahisi nimefika, staki hata kupepesa macho, sioni kando. Huyu wa sasa
DJ Yeza,
nahisi nimefika,
DJ Yeza,
staki hata kupepesa macho, sioni kando. Kupenzi lako burgani, jamani kukuhu itapani. Mwezio, sikio, halisi tena. Wejone mwamba, vinga, vimba, dunda wajue na kupenda. Mwezio na kupenda. Na mina tamba, insta, tiktok, na inga mwezio na kupenda. Wajue na kupenda. Kuli mabaya yapo, ila mazuri yapo. Tujishikilie, usije ukaniacha, utafanya nilie. Kuli wabaya wapo, ila wazuri wapo. Nabidi uangalie, usiwatamanie, utafanya nilie. Huyu wa sasa nahisi nimefika, staki hata kupepesa macho.
Walaini, sitaki kitu, sitaki chochote. Nataka mapenzi, kama soivu itanizika. Sipumi kitu, sipumi chochote. Naumwa mapenzi, jama mweze nimeridhika. Na bado, akinipa na nipa. Na kuna siku tunapa, funu afunika. Unafika kwenye pa. Eti will you marry me? Will you marry me? Will you marry me?
DJ Yeza.
Will you marry me? Eti will you marry me? Will you marry me? Will you marry me? Will you marry me?
Niwaambie, sijawahi mimi kupendwa hivi. liko huku, napewa vitamu huku. Kuna udambwe dambwe huku, mambwe mbwe nyingi mambo kibao. Na tena mwenzenu huku, nimejawa na shauku. Natamani avuke huku tufike kwao. Mina ye kitambo, tushamshinda shetani. Na mambo ya kwetu ya ndani, haya toki nje ni ya ndani kwa ndani. Nana nipa mambo, sochi ni kitandani. Na tukigomba na kwa ndani, haya toki nje ya nesha kitandani. Eti will you marry me? Will you marry me? Will you marry me? Will you marry me? Eti will you marry me? Will you marry me?
Nimepaga wa hamju ya kila mara ananifanya silali. Na muwaza yeye tu, anaiweka roho yangu juu. Ana utoto tu, sema uzuri ananipaga asali. Mina ilamba tu, na pezi letu ni kama suna. Na ulizi kama suma, hata akinuna. Bado napendeza mchumba, mkimuona ananichuna. Basi mwambie ninampenda.
DJ Yeza.
Sawa, sawa, sawa. Mwambie ninampenda.
DJ Yeza.
Sawa, right, sawa, sawa.
Sina akili ya kuchange ya idea. Apo apo nimemng'ang'ania, apo apo nimeshikilia. Na visa korokwino mtaumia na kwa hakika. Haya mapenzi, kusema kweli, yataniua kwa hakika. Haya mapenzi, kusema kweli, yataniua. Na penzi letu ni kama suna, na ulizi kama suma.
DJ Yeza.
Ata akinuna, bado napendeza mchumba. Mkimuona ananichuna, usinione huruma. Chamtuliwa na mtu, utu yake chuma. Basi mwambie ninampenda. Sawa, sawa, sawa.
Make a promise of love, 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 love. Mm. Please believe what I'm going to say. I'm so deep down, down in the sea of love, 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 love.
DJ Yeza.
My busy, my tamu, na enipa. Tutue, nikija kumbucha baby wache waniue. Kana kama rembo, kana kama chumba. Kanifo kazuri na tena kana ilipa. Nikika kana unagai. Kama mili embo nguo zinaka. Hata mwendo wake waga wa taratibu. Mwendo wa maringo kana inda taratibu.
Oh mi amor.
baixo, porque essas paredes vão nos ouvir. Sou teu macho, e pra o que der vir estarei aqui.
Baby, tira minha roupa, beija minha boca. Quero te ver louca, 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 louca. O que eles falam de você? É só entender que me vê, porque entre milhares de mulheres eu só escolhi você. E o que te ver que acontecer? Baby, vai acontecer. O teu lado eu vou envelhecer. Me abraça, me amor.
When you weave, I should do some good. They know what to do. Be me new, I'll go and be what you are. I will. Mulher,
belita, 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 belita. Na cu ranza, ranza. Na cu penda, penda. I will.
DJ Yeza
Flex Fan.
Nipende sana mina taka wale. Wanasema gongo taniacha wanune. Tupendane yani mpaka wale. Wanasubili tuwatane wachunde. Acha wakai vikao wamalize waganga. Yana washinda ya kwa waone kama waganga. Oh, oh. Hatule tula ni kwa una waponza uganga. Oh. Uone tasura za ukaya. Wana nitaka, miso taki na kutaka wewe tu. Wakinifata, nakimbia na kufata wewe tu. Asa ukitaka, minili amua wewe tu. Ama nitoke dharani niseme I love you. I love you. I love you. I love you.
Kunda, je t'aime, te amo, te quiero, ya escredai. Honey, es libre de la cupenda. Crecí con que con la pona mpia. Crecí con que con la cola, mzuri wewe. Kila mara yako wewe, no nata. Nata. Apa bado na mwomba Mungu wa mwisho ni wewe. Wananitaka, misho taki na kutaka wewe. Wakinifata na kimbia mio na kutaka wewe. Ata ukitaka, mirilie utamua wewe tu. Ata ukitaka joke therani nitangaze ya kwamba I love you. Oh, I love you, oh, I love you.
Yeah, my partner, my homie, my best friend. And in case you wanna know how we met, that's how we went.
Somebody know
DJ Yeza.
She know my high school lover. She my best friend. We met Nairobi Java. Idi kwanga weekend. She came to me to say a Latisha. But it's fun, nice to meet ya. Do you mind if we have a picture? Maybe I can be your friend in the future. Kipipi ni mkaze jicho kati mtoto kasmama. Kanipitisha bora Mombasa tanga to Dar es Salaam. Stories za kusema konde boy muislamu. Uwa wane so halamu. Mbona baby wangu wanafahamu. Na anachotaka ni akikishe tuana come down. Give my first time, when I got eye, my baby she know. I be loving all day, bobbing all day, my baby she know. Big boy, she know me better, she know. She know me better, she know. She
know me better, she know. She know me better, she know.
That's my baby boo.
She know me better, she know.
Yeah.
She know me better, she know.
That weighs on everything that I do.
She know me better, she know. She know me better, she know. She know
my
me.
My romantic lover, you bring my joy and pleasure. I know you much better, better than any other. They say that birds of a feather must have to flock together.
Ooh, DJ Yeza.
Till your words gets better. It's my philosophy. I love your generosity. I love your dignity. Yeah, you are my bestie. Best friends forever. We say loyalty. Boy, I know you like how you know me. I'm your lady and you're my baby. I'm so happy I don't have no matey. I know you for sure, not maybe. I know you for sure, not maybe. Best girl you ever get. As I see you, I get wet. Slow wine, do a we a sweat.
I do the things that you never forget. Will you want me, baby? You're gonna be my one and only.
DJ Yeza.
Yeah. Tell me, will you want me, baby? Yeah, yeah. You're gonna be my one and only. Ooh. Stories of Kusama Konde boy Muslim. Oh, wanne so halam. Mbona baby wangu na faham. Na jotaka ne kikishe tuana come down. Even my first time when I got high, my baby she know. I be loving all day, loving all day. My baby she know, big boy. She know me better, she know. She know me better, she know. She know me better, she know. She know me better, she know.
She know me better, she know. She know me better, she know. She know me better, she know.
DJ Yeza.
Hakuna mwanaume asotamani kuwa na mwanamke kama we.
Na hakuna mwanamke asitamani kuwa na mwanaume kama we.
Japoni wengi wamekutamani ila umenichagua mimi.
Najua wengi wamekutamani ila umenichagua mimi. Achana hata na mumbele. You're so special with a good heart. Mwini wangu mwanda ni kwako niko tabani ni mwenzio. Wengine sitamani.
Yale mahaba ya kufutana. Unatuaga ndo napendaga. Nikikuona ndo napagawa. You make me wanna see.
La 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 la.
Baby, yo, nonyesho wa upendo. Wendo kipenda choro.
My lover.
Baby, yo, kio uchangu na jitaza ma. Wendo kipenda choro. Unanipenda, my God. Unanipa mapenzi, tam tam. Unanipa mapenzi. Napaga wishwa, napaga
wa. Achana watando mumbele. You're so special with a good heart.
Mwini wangu mwanda, nyukwa koniko tabani ni mwenzio. Mwingine sitamani. Yale mahaba ya kufutana. Unatuwaga, nona penaga. Nikikuona, nona pagawa.
Yuleki wanasi.
Changu
chakwa kuwewe
Yumana nakupa mchuchu moyo wangu wote. Nakupa mchuchu moyo wangu wote. Nakupa mchuchu moyo wangu wote.
ya kumwaga. We wa maisha yangu, wa maisha yangu, wa maisha yangu, wa maisha yangu.
Mwana kama mama
aliniambia
kila kitu changu.
Sweetheart, a little kutangu juzi. And she's calling that when you match your blue nata to a mechora. She's not texting back. Nikifika nyumbani voice jamona. Even if you call police.
Nashindwa ni wapi mtampata. Mana kilala na ota nkimfuata. Aliondoka ta bila kuniaga.
DJ Yeza
kucheza na kiukamba. Daddy baby na kuwaza mpaka kichwa kinauma. Baby na kupenda sana utasipendi ukinona. Ai, sweetie sweetie. Ai, na kutoka wewe funi funi. Kwenye dera mwaga maji maji. Mwana dwaro tuni pati pati.
Pati pati.
Uliposa
Sandido
Mario
DJ Yeza.
I've never seen a girl so beautifully. Oh mama, I've never seen a girl so wonderfully.
Umeninga tani, boy umshani teka.
Chumba ni kwetu bingiri, unapocheza na kiukamba. Daddy baby, na kuwaza mpaka kichwa kinauma. Baby na kupenda sana, utasipendi ukinona. Sweetie, sweetie, aina kutoka wewe, fundi, fundi. Mwenye dera mwaga maji, maji. Mwana dwaro tuni pati, pati.
Tete tukavute pumze Kilimanjaro. Sweetie nitazikwa kwa jili ya.
Umenifanya kicha, uwe jaya jaya. Akili mesuva, uwe ni jaya jaya. Baby fanya taratibu, baby boo. Ay, baby boo boo boo. Na 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 na. Penzi lako ni kali sweetie. Na na na. Waka tunafaa. Na 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 na. Moyo wangu mimi hapa. Nisha kupa wote wote. Hata kama ukiwa mbali. Iwe kama tuko wote. Akili yangu yani hapa. Na kuwaza muda wote. Hata kama tukiwa mbali. Zako mapenzi atakuja nitoe roho. Kama utaniacha. Yako mapenzi ni konga ya mburo. Chonde usijiacha kunipenda. You make me see.
Oh na na na.
Siku ushindi mkubwa furaha na Mapendo ni kuonema, kuna walo yali wa mali. Ila ndo sasa, wamepungu kiwa mapenzi. Niamini baby, mimi ni wako. Kwako na shikamana ivo. Niamini baby, mimi ni wako. Kwako na shikamana ivo.
Asante, asante kwa kunipenda.
DJ Yeza,
kwa kunipenda. Asante, asante kwa kunipenda, kwa kunipenda.
DJ Yeza, Mr. Infinity.
Choka kuficha, acha leo mumuone. Baby wangu ndo huyu, ndo huyu, ndo huyu, ndo huyu. Inaweka ni mapicha, mitandaoni mumuone. Baby wangu ndo huyu, ndo huyu, ndo huyu, ndo huyu.
Nimeona wengi, siwataki bebe na kutaka wewe. Baby, na kupenda wewe. Oh,
hey. Hai, urembo uko hai. Ukiongeza makeup, uta multiply. Why, my, mwanzako na die. Ulivo mzuri na kuwa walai, I don't lie.
Niamini baby, mimi ni wako. Wako na shika mana hivyo. Niamini baby, mimi ni wako, tusiache pendana hivyo.
Asante, asante kwa kunipenda, kwa kunipenda. Asante, asante kwa kunipenda, kwa kunipenda.
Bona una lia, bona una lia, where you go so, if I leave you. Been up in the bad girls, pia. Been up in the good girls, pia. Been up in the small size, tall size, oversized, pia. Been up in the good girls, pia. Been up in the small girls, pia. Been up in the tall girls, small girls, oversized, pia. Usi usu nike, yeah. Usi usu nike, yeah. Tarifa za nijia, nani angalia kwa mtandao, tena unalia. Mbona unalia, mbona unalia, we uko sawa, uko sawa ila livyo. Bona unalia, where you go so, where you go so, if I leave you.
Nimefika penyewe na mimi
nitakupenda milele. Pezi nalopata kwako sijawahi kupata kwa mwingine. Tena tamu kubala kumweza kona kuwa mwene. Sawa
ituma exi, watangazie,
umenipata mimi.
Inshallah Mola atablesi, unizalie, watoto sura kama mimi.
Sawa ituma exi, watangazie, umenipata mimi.
Inshallah Mola atablesi, unizalie, watoto sura kama mimi.
Hauna baya,
chima.
Hauna kwere,
chima.
Hauna baya,
chima.
Hauna kwere,
chima.
Mi sina baya,
chibaba.
Sina kelele,
chibaba.
Mi sina baya,
chibaba.
Sina kelele,
chibaba.
Sikufichi zaidi ya kwa kuna kukuzidi. Ukinichiti utanipa homa nitadedi. Nataka niwe peke yangu kwako, usitujaze tukawa wengi. Niweke kwenye moyo wako hapo, niwe nawe milele mpenzi. Nifanye kama pacha wako, niwe nawe muda wote baby. Nivute niwe karibu yako, nibembeleze nilale mpenzi.
Sawa itema exi, watangazie,
umenipata mimi.
Inshallah Mola atablesi, unizalie, watoto sura kama mimi.
Sawa waitema exi, watangazie, umenipata mimi.
Inshallah Mola atablesi, unizalie, watoto sura kama mimi.
Hauna baya,
chima.
Hauna kwere,
chima.
Hauna baya,
chima.
Hauna kwere,
chima.
Mi sina baya,
chibaba.
Sina kelele,
chibaba.
Mi sina baya,
chibaba.
Sina kelele,
chibaba.
Hadithi njo mza kuna duku duku. Simtu minjiwa, najituma mwenyewe, yeah.
Oh, yeah.
Vipigo na vichinjo, sivipati tena huku. You know I want to win my life, sito boy bila wewe. See you want take my number, na mimi kakupea.
Sawa sawa,
naomba nijue, kama ninakosea.
Sawa sawa,
mapenzi wanasemaga kikohozi. Nikikuona hadi naishiwa pozi.
Siwezi kupenda tena mabithozi.
I want a gentleman. I swear I'm happy, oh I'm happy, yes I'll marry you. Tena wenzenu I'm happy,
yes I'll marry you.
I just wanna love you, love you. Can I be your baby? Won't you to want to be?
DJ
I want you to be the one to save me like a Superman. Cause I'm a superwoman.
Oh God, I want to see you later. Ikupeleke out uleta. Cause there's something about you, I can feel it in my bones. Fikra zangu wazipo mbali na we. Tatizo mama, kiburi chako kinakuzuia. Na mimi hapa kiburi changu kinanizuia. Basi punguza mapozi yako. Ona tunapoteza muda wana we. Oh, I just wanna love you, love you. Can I be your man? I want you to want me, babe. I just wanna be the one to save you, like I'm Superman. You're a superwoman. You are.
Was there?
Yani usipomwona hata sekunde moja ungeka vibaya.
Pendo shamba, mbona nahisi baridi? Usiku mwenzako silali, mchana hata sitembei. Umenipima ugonjwa wa moyo, wamesema imejaa simanzi. Niharakishe nipone haraka, usitameki. Wewe ndo panadol, my paracetamol. Oh baby, oh baby. Wewe ndo panadol, my paracetamol. Oh baby, oh baby.
Unasumbua moyo, unasumbua moyo, unasumbua moyo, unasumbua moyo.
Nikaganda ubongo, ubongo unalipuka, nafsi inanisuta eh. Wamefanya utafiti wa ndani, wakapata niwe ndiye dawa ya kutibu mutima wangu mama. Usiwache nife hivi mama. Wewe ndo panadol, my paracetamol. Oh baby, oh baby. Wewe ndo panadol, my paracetamol. Oh baby, oh baby.
Unasumbua moyo, unasumbua moyo, unasumbua moyo, unasumbua moyo,
unasumbua moyo, unasumbua
moyo. Mr. Cigarro, silence baby. Naomba unyamaze kidogo,
DJ Yeza
baby. Tebu nsikize kidogo, nishapatana na wengi na nikapenda wengi baby. Kweli mapenzi kiboko, I don't wanna love, kisha ni kuhati baby. Kwa konje kakikom, ila naomba usiwe shy. Nishuta mjaziri ya can't deny. Umbi langu niwe fine, ni shy nikiwa nawe. Oh my baby ni why nikiwa nawe. Baby mimi nawe, hatu wachani baby. Mono osha I take it down low. I don't wanna hurt you, see ni pendo. Baby only lolo na niko sharo. Tu ya weke wazi baby no offense. Wakitujia baby criminal case. Me anaga tolerate nonsense. My love for you no offense. Ila nobo siwe shy. Nishuta mjaziri ya can't deny. Umbi langu niwe fine, ni shy nikiwa nawe. Oh my baby ni why nikiwa nawe. Baby mimi nawe, hatuachani baby.
Mr. Infinity,
baby, ubalako ni down. I've never ever felt this, baby. Baby, I'm so in love.
Like you,
like you, like you, like you, like you.
I've never seen a girl like you,
like you.
wanna see, don't see mama.
Tulinde penzi, sije zama.
Ah baby na,
nikiwa na doa, madoa doa, penzi tunatoa.
And I believe
it. Wenye wangu ndoa, awe wandoa, mpenzi wangu ndoa.
DJ Yeza,
like you.
Like you.
A baby, DJ like
you. You're all awesome, my man. Never been with such a girl like you. Like you.
DJ
like
Yeza,
I've never been in love, never been with such a girl like you.
Just like you.
A baby, like
baby.
You're all awesome, my man. Never been with such a girl like you.
Like you, like you.
Or such
like
a girl like you.
Like you.
I've never seen a girl like you.
DJ, yeah, you be like Supu, Pepe. You so quiet in my life one day, day. Now you are one see, you day, day, day.
You don't post on Instagram anymore. You don't dance on TikTok anymore.
Be your daddy, yo, my shady, yo.
In the bed, in the car, I make you bendy, yo.
I love my baby, I never make you mad, oh. Mad, oh, oh. All I want is to make you mine, oh. Cannot give you what I can give you. Leave the motherfuckers alone.
Hello.
They will only use you, but I will stay with you.
Hello, 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 my friend.
Hello, 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 my friend.
Hello,
la 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 la, hello, my friend.
Hello,
we've come a long way. Hello, my friend.
Hello,
hello, my friend. Can we be more than friends? Loving no past tense, am I making sense? You know I'm not a player anymore. Make you no go leave my side, man. When we make love, now from the bedroom into the shower,
DJ down
to the parlor. Leave them other guys, them no really matter. Them no do you nice. Long time coming, and my eyes on the prize. My heart on the platter, treating nice. Don't call me bestie, ego vex me. Sexy, look what you done to me. Happy, I am so happy. Anytime you call me baby, my lady.
Hello, 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 my friend.
Mr. Infinity.
Yeah, yeah,
yeah. Oh, no, no, no.
DJ Yeza.
When you wake up, and I like it when you hold me forever, baby.
you're my lover. Haya mapenzi yana wenyewe, nisharusha mikono mara kadhaa. Ama mwenzi umeniroga wewe, juku kuwacha imekata. Sometimes tunanuniana, sometimes tunachekeana, sometimes tunatishiana, tunachana na hatuachani.
Hele mina wewe, staki mwingine.
Ikure mayari ya raikurota. Baby romantic, siwezi waza nikikupoteza.
Subiria, subiria, nikisubiri mpenzi. Sijirikupa mapenzi, narudia baby. Ukinitoka baby tauma na mitakonda, yeah.
Cause nobody compared to my woman. Urivu mzuri kama Dori. Tabani, toka zamani, bado ni wewe natamani.
Patengomeze jime love, nitakupeleka kwa mama. Sina ujanja na kupenda, bukunduru mesimuvesha.
Namona tunagombana na bisha na pigana.
That is so funny.
Niwe napenda nataka na sina mwingine.
That is so funny.
Nobody else that is as you. Wanajua we ni wangu. I'm gonna marry you one day.
It means yours never Sunday, baby, but you know. But our song is on repeat. Saying I love you, darling. Don't get me to you, baby. Still I will love you, baby. Ukinitoka, baby, no more.
Cause nobody compared to my woman. Ukiuliza majirani, lakini wewe natamani. Na ukisema sifai, akisina amani.
Patengo meze jini love, nitakupeleka kwa mama. Sina ujaja na kupenda, kukunduru mizu.
Oh baby, mekuzoea, naomba tusiachane milele, nkuite darling, Monday to Monday, body to body, forever be by my side. Eti wanasema mekushiba, ila mwili mzima nasinzima, jua kwangu ni wewe.
DJ Yeza, Mr. Infinity.
DJ Yeza.
DJ Yeza.
Oh baby, nimekuzoea, naomba tusiachane milele, nkuite darling, Monday to Monday, body to body, forever be by my side, Eti wanasema mekushiba, ila mwili mzima na sinzima, jua kwangu ni wewe.
Unagonga tu 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 tu, unagonga tu, naogopa kukupoteza. Moyo unagonga tu tu tu, unagonga tu tu tu, unagonga tu, naogopa kukupoteza. Chama sumu na wakanga sumu, wakange sumu. Imani yetu si tumeweka kumola. I love the way you killing me, 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 killing me with the love, with the love. Moya unagonga tu 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 tu, unagonga tu 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 tu, unagonga tu. Naogopa kukupoteza. Moyo unagonga tu tu tu, unagonga tu tu tu, unagonga tu. Naogopa kukupoteza. Baby, tuko mbali, tuko sana.
DJ Yeza, Mr. Infinity.